NBA ni 2020. Asubuhi na unka ni mone dakitari, mana hizi homa zimezidi ni hatari. Asubuhi na unka ni mone dakitari, mana hizi homa zimezidi ni hatari. Kuharisha kutapika, yani kila mara kuharisha kutapika, yani kila saa. Nikiwa nimepima na subiri majibu, mara kaja mwanangu, mwanangu wa kitambo, ananipa habari za mademu wa kitambo.
Nilopita nao oh oh. Unamjua Binte amesha danja, unamjua Sarome amesha danja, unamjua Mwajuma amesha danja, ata mama Alima amesha danja. Oh oh oh.
Nakimbia majibu,
nakimbia majibu mwanangu, kimbia majibu.
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 Wewe meneja Kandolo, wape dawa mambo. Yeah.
Ona dada mependeza, akitembea na jishaua. Ona dada mependeza, akitembea na jishaua. Ila tatizo moja,
kakimbia majibu. Kimbia majibu. Kakimbia majibu. Oh, kakimbia majibu. Kimbia majibu. Osh, osh, osh. Sheshe hapa naongea. Wapi jam pese bigos? Nakubaliana na wewe.
Nakimbia majibu mwanangu, kimbia majibu.
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 Nonyeshe fundwa kukata,
watoto watuliani
anakata. We fundwa wanyanga anakata. Nasema fundwa wenu hapa naongea anakata. Wapi fundwa kukata anakata. Nataka fundwa kukata anakata. Wote fundwa kukata anakata. Kati fundwa kukata anakata. Dada fundwa kukata wewe unakata. Osh, kata 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 tena. Nasema kata 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 dada. Twende kata 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 tena. Twende kata 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 tena.
Ona dada mependeza,
wapi tumbo bigi bigi bigi
anajishaua.
Hey.
Ona dada mependeza,
natari bigi
akitembea anajishaua.
Washa 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 washa.
Tatizo moja,
2020 ya majibu.
Weka baba.
Kimbia majibu.
Wape 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 wape.
Kakimbia majibu.
Wape wanangu wanangu wanangu.
Oh, kakimbia majibu. Kimbia majibu.
Osh osh osh. Sheshe hapa naongea. Wapi jam pese bigos? Nakubaliana na wewe.